Yo, Dre.
Stevie.
Boca. Boca Doba.
Yeah, to na kosi na kujia dimanga shika morio kuna vile tutakatiana ni head but nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float siko na tianka ingia chinje pake kama bob ezi kafanya ni change one dead never me najua kushina wase sanse na mpes rather ni nisenge denge chinja chinja maliza ule lesebe finya finya ndo ni squeeze mwere teje screen clear lazima itoche mwere sezi ya chana na ea ende niko soba nasikia lakini sipoa nasikia poa nikianza kukohoi na kubalika wakituona wanajiondoa dudu mcheki ngoge koshanza kutoa sini mabuda kwa bisika baba tunawanyoa lukudiriba tisho ya madoa doa ni mpua kini kisi ndo napoa kani meja mchaleke linidigida menondo na mungoa rivye mepasuka cheki na overflow kani videvu na rusha kata iso malini choni lakini kata iso sindo wale tulichora makula kwa blackboard sezi medibase na kuna murio asi di honi follow mechipimp bado weni pimpi kona mbling tatu moja ndo kona risi di cheki chuo mgia chuo mkaribu ofisi stona akosi na kujia dimanga shika murio kuna vile tutakatiana ni head but nilimkataka ni point na panga nikona yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float stacking go mob stacky ho stacky kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float. Short call, serious biz, long call, uwa ni mafi. Pita mandazi, mandazi, upate chai. No smile na midi na mti yaji sometimes. Yezi fry na bado sija kufry my guy. Step most, 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 boss. Neza kosa kona kesho. Niki F kina chok bila filtration. Kesho, ile tiang na ingia soko. Imi rust kuna kushona ni tetanus. Bei ni mweru lakini asset ni second hand. Mabunde tumejibebea mapepe dust. Takingo remove siezi force mambo kazi run. Stona akosi na kujia dimanga shika morio kuna vile tutakatiana. Ni head but nilimkataka ni point na panga. Niko na yangu naona tukikatiana. Stakingo remove staki ho staki kasiro skuji kasido kasindom nafanya na float. Stakingo remove staki ho staki kasiro skuji kasido kasindom nafanya na float. Na kujia dimanga.